Voice Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde alal bare jetti lewru juin hitane 2016 jena yamde sokirdu studio tamani miɗen tawa e les maisons de la presse Bamako. Jetti nonoɗo kabaruji ɗi Oumar Waygalo. Sakiraɓe on compétitivi ɗum wono kanko laamiɗo walde Nations Unies mo noddirta Ban Ki-moon wakkati joni o yeli ki wiide ɗum wono no guɓal darnele leydi meɗen ndi mbawgal haɓude e yimɓele bomɓe sumbuɓe. Le ngal ɗo guɓal ko yaata yimɓele temeɗe jeego e capanɗe joyon kani tawede le maggal. Ko jottoɓe woɓɓe kuliti wiide ley hen wakkati joni ngal ɗo guɓal ɓe cukkiti no bawɗe muɗum gorri ɓe mbi wakkati joni ƴeewe tan yalla hono armi Mali o hani hokkirede bawɗe wallire kaki du no hani haybirde Mali fuu e mangal muɗum. En kalan kabaru goɗɗo kasen hollitindi wiide ko yimɓele ɓe jalti tokkidal to soɓe natoy to PAM wondi e resude ñamdu muɗum to wakkati joni o sa holliti metti muɗum saabi de ɓe mbi ɗum yadda sari yaji ɗum won kamɓe yimɓele mballoɓe kabaru neɗɗaku li adnara Allah ndu. Figol ballon ɓe kolliti wiide Mali heeɓi ngalu saabi de tawete ley yembere kande wadde to Gabon to ley hitande 2017 ley majjum Mali heeɓi ɗum won toɓɓe sappo e tati wakkati joni caggal koɓe pino leyɗele kewɗe ko sakiraɓe ɗi won sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi ɓatte radio ji ɗi fa gasa bisimilla moɗon e heɗade. Hollitindi wiide wakkati joni ɗo won kanko laamiɗo walde Nations Unies o yeli ki wiide yalla ɓe baylita ɓalal le leydi meɗen ndi ɓe mbi wakkati joni ɓe garan joƴƴinde ɗum wonono guɓal kanangal haɓade wakkati joni ɗum won kanko Ben Ki-moon ɗum wono ko yali. Micciteɗen wiide ɗum won kamɓe yimɓele ɓe kufunaji bulobulaji ɓeɓe noddirta casque bile ɓe ko yata yimɓele mabɓe ɓuyna e sappo e taton kañu en gon le leydi meɗen ndi wakkati joni o eɓe kani huy iɗin tinde ɗum won heeƴo golleji mabɓe ley capantati lewru juin ndu wakkati joni ɗiɗo golleji ɓe kani jokkade ɓe kani jokkitade ɗum fa ley lewru juin hitande 2017 fa keɓen famtade keɗe Mouhamadou Sama Seku.
Hoorejo oni o ɓuuri fuf funtande hoore yoko laamu leydi Mali ndi darti laaɓi kewɗi ko ɗum woni guɓal mangal paɗi en landiniɓe sa'a fuf wadde wolde go'o hono ngal guɓal ngal ujunnaji ɗiɗon e temeɗe joyi sollasi en joyinama noon nde fedde Nations Unies wonno RDC nde adat ngal Mali ngal ana wara temeɗe jeegomo e capanɗe joyi sollasi en ɓeydade e ɗumɗu guɓal temedere sollasi en kumanniɓe lanaji diwoji landol wakkati joni o yo andude hoɓɓe goni natoɓe ley guɓal ngal to kongo toon fedde SADC e sollasi en leydi Afrique du Sud e leydi Tanzanie e kañe leydi Malawi goni paabiɓe joƴƴingol muɗum jonno holi sifa latto ko leydi Mali ko tama fedde CDAO nde ana huncana hoore yila horeɓe leyɗe men banggal joƴingol guɓal sollasi en leffu leyɗe men ɗe bangge goɗɗo ɗum tama ngal guɓal ngal ana jogo manda tekkuɗo hono ko RDC ko hoorejo oni o kay facintinali ɗum
hon jottoɓe woɓɓe ɓe kolliti wiide wakkati joni ɓe cikkiti ɗum wono bawɗe ngal ɗo guɓal no worri ɓe mbi wakkati joni hakkillanta ko lobbona hani heɓede ƴeewe yallo hono armé Mali o hani faabirede kaki ɓe kintinede fa ɓe laato soldats en tiɓɓorɓe caggal muɗum duɓe gaɗi landol ɗum won leygal ɗo guɓal ɓe mbiso ngal darne ana hani ko tawe yimɓele CDAOɓe kañen kani tawede ley hen keɗe kanko noddirten Alexis Kalambirio yo journaliste ley leydi meɗen ndi ko haali dow hen do faccitago Mouhamadou
Tout dépend de la mission, vous savez.
Tout si vous voulez, je vous fous mon favori. Soni Evangeli, je vais mettre Allah les malindi d'abord. Soni Evangeli, Walu les malindi. Anhani Goobo, et Daura, nous armés malindi, hébé taka qui caborde. Qui doit le mourir? Imbala solas les malindi, ben ne femme les voulez je m'abide. Tata berende, imbala solas les malindi, houti de tati les malindi fous. Goobo fous voilà. D'ailleurs d'abord je tente car nous tenons d'abord. Soutenir les garantes, haïbou de n'ira au coin m'abé. Voilà fous que bilti tafun. Car ce ministre otini que Bangal fait de céder au nez, yamat unafa. Ça veut dire CDAO ɗe fuf ana andani sifatiɗala leydi Mali ndi saabi ana e mabɓe ɗi bonandaji ɗi jotti e mum ma kulɗinali majji ana heeɓi ɓiɓe leydi mum en ɗum fuf ana sawbina ɗeɗo leyɗe kuncana ɗum hoore no hani.
Sakiraɓe hollitinde wiide tan jeenayi yamde heeɓi silimaji nayyi dow studio tamaɗe oɗo mbawi neltirde mijoji moɗo hello amen bemal ande ngal min noddirta phase Facebook ngal wakkati joni ɗum won kanko keƴaɗo walde o chale leydi meɗen ndi o holli metti makko caggal ko bonandayi ɗi gaɗa fewde ɗum wonono yimɓele mabɓe to kidal to ɗum won nokku mabɓe moɓe gondi e resude to ñamduji ko noddirte magasiji ko micciteɗen wiide won yimɓele jaltunoɓe to kidal to so nato e leydi ɗiɗo magasiji ɓami toon ñamduji ɓe mbi ɗum yaddano sariyaji mabɓe ɗi gori le adnara Allah ndu fo wakkati joni ɓe gaɗi noddago hollitinde wiide ɗiɗo sariyaji tinno tabe keɗe kanko noddirteɗo Outé Koly o yo kanko woni keƴaɗo ɗum wono walde o chande le leydi meɗen ndi ko haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Seku.
Hewti golleji ndenagu min kinni ana hani saraji majji doga dow amen saraji fawri dow potal ndenagu e ɓamtare en kala komin gollata no fewti e yimɓele hassidiniɓe ballaji heƴoji amen ɗi fuf dow o sifa fawi haaju amen fuf wala ɗo jomum jeeya banggal dina banggal politique ma jaleñol ndenno minen kay honno min mbowiri ni min golliri ɗum woni wallude yimɓele hassidiniɓe ballaji immade amen yo faabade kabaru ndenagu nokkuji ɗo yimɓele mum en kaaja mballa ndenno wala fuf ko fodde amen de dawri bangal jingande goto du goddo
yimbe le jagotobe sobe wonbe leedi meden di holli tan wiyede kenyen be jehi be dako yudu on suudu ambassadeur leedi sin leedi meden di le majjum wakkati jono be kolli tiwide potalan haani wadde hono visa ngaydi kokkirteno be bi visa ngaydi be kokketeedi yodi balli yodde balli chapantet no sa jeejum waawa faaba debbe no be kani wadde cogguji mabbe di leedi sin di fa birfito do mali do wakkati jono be jeli ki wiide dum won dum beede ko yaata balde chapande nay e joyno be kolitiri wiide dum wadi sababu du so dum won ko suudu commissariat 3e arrondissement do bomako do be nangi yimbeele heewbe dum won sagon tobe on walde jagotobe le leedi meden di cagal mudum dum be bi ko foti moto ngay tem der nangam kanko commissaire o holiti wiide en jaabe so maaji yibe be dokkaka yamirore kede kanko noddirteedo ba dum won noddirteedo bamba tidiane o kanko o mo e walde hono sagon tode yimbeele golloobe le leedi meden di don jagotobe walde noddir sina ko dem ko hali do hen do foccitango mumini sendebu
ndardi arandeerende ko chinoabe anangara le leedi amen di no yafiri be dalla yimbe amen jara non to mabbe hitane fu chinwa gombe do anan keba visa kis tawe wattu joni yimbe amen jawbe to visa ko lebbi tati tan kebata min dari dum fu dum lato goto wattu hebugol visa ana hani jabbade balde chapan nay e joyi sabe de min bawata somade de balde chapan tetati min bawadu wartude tawe kakeji amen i wayto miden dada be yobe ittu dabare hebugol visa joni
doctor du visa
be koli tiwide wakkati joni o waldinde no dirta e DMSA dum won humminide kabaru kurangaaji le leedi meden de be gondi beedude bawde mabbe fa ko kurangaaji tadjata le lewru ramadan du ko dum buyto le yontere jabbi non de dum wadi sababu du sobe tacce kurangaaji di le nokkule kewle dum won do bomako do kanko jodo kabaruuji walde e DM de o holli tiwide wakkati joni dum fa boto no hono kurangaaji gondi tadjirde no hani buytirade le leedi meden de kaw wi dum watta so dum timma fe kede kanko no dirta ciona macce ko ne ko hali do hen do facce Mohamadou Sama Seku.
DMSA a communiqué sur le fait.
DMSA humpiti wiide tidalla kabaru kuran nyaknodo o hebanama dabare bangal groupe ngaji beedaade le central ndokko bo bomako kuran. Ka min kanna fe goto wiide tacugol kuran ngaji di timmi. Sabi sate réseau kuran ana hasindira taccede iwdo nokkuji yogaji batte hebanne dabare tidallaaji ngodi tundi. Misali so wondo kasara wadi tawene filuji kuran di dowdi ngonton so taccaka tan farati mum eda munudi. Le lewru korka min goni ana hani min gatta on nokku hakille. Yontere jabbinde min bihi non batte golleji mo intigol kabaru kuran o bangal tan hore lewru korkandu taccan kuran client amen gonbe bangi nyaama mayo o hewti hitande fuf ne keba cadela wajji binoje taccugol kuran mi wawata hullitinde on wiide ma wuri hon dedo cadela kebata
nous n'aurons pas de coupure programmée
kanko pio bolon kindo mon leedi nigeria mo no dirte stephen kesi be kollitiwido dali adna micitene widon wonduno e fidude e nigeria be bi dum wadi sababu du so bamde mabbe kuppo don hitane 1984 kanye 94 tiagal mudum du kanko wonno entraîneur mabbe so bammi kuppo dum wono le 2013 micitene wido latino ki dum wono gubal e kintinowal mali bamde hitane 2008 fa yottu 2010 fa ne keddote kabar fiugol bolon le leedi meden di wakkati jono be bi mali hebi sansi tiagal ko dum wono wal no data kafunde be ngadi jateji mabbe di ko be bi mali jabbiki yaade yeso wakkati jono waran tawede le yambere kande wadde to gabon to le hitande 2017 wakkati jono mali hebi dum won ko yaata tobbe sappo e tati non be kolitiri wiide micciteden wiidu ila be puddi fiide holitande hono ngaluma be kibi hitande kande wobe kebay dum fe kede kanko no dotter mohammed somare o ma andi no kabaru bolo o wori sanne ko hali do hendu foccitango mohammedou samasiko
d'abord que c'est la meilleure phase
de fon bi de andinan on wiide leedi malindi medal hebude hono odo sifa eliminatoire sabi le ko jabbi de yiya fuf qualification meden ana billi e matchuji cakitedi sate dun min do mam fay masingaaji wadde jatte so tawi eden jabbo ma en jabbata ko wakati jon onne gilla fodde cakite nyalande de min jabbiki mide mila wile dun dental golleji mabbe di hantike fasanne min piya ka fayde wotere min kawi laabi didi cagal leedi ndi min kawi dun laabi didi der leedi ndi min ngadi matchnil goto cagal leedi ndi dum feewi sanne nyande match mabbe asawere de ko sid sidon ton nden galure jubande jaati sifa equipe goto nyaki non tour sabi joueur en sapo e garnie goto nyaki non edum holla wiide e kintino Alain Jires ana wawi fawde jikke makko do remplacer en be heddi tan sifa jogolal
ma dépend maintenant de l'utilisation de ces différents éléments
Union européenne et Royaume-Uni ngoni fa bo tobe studio tamani
sakiraɓe jurneɗen ƴeewe loɗon e les réseau ngaji ɗi wakkati joni puɗɗiran ɗon to kayto guendi noddirtene siro muluɓe koliti wiide ko yata yimɓe nogoyon kañum gondi e famminede wakkati joni onoɓe kani mahir ton katene mabɓe soɓe maha katen ɗeɗuta e mbawi wattude ley hen ɗum wonno bekuji woɓɓe ɗum noddiri ɗum belaɗe fa yetto yo loori nayyi ɓe koliti wiide du kono fana muɗum fa ɓe ɓuyta hono ko jama o nawtirto wakkati fuur leɗɗe ko so iwdute garantiminire fa ɗo tumbutɗo kanko gouverneur to tumbutto holitamede o yeehi o ƴewtoyiki ɗum wonno cogguji ɗi gori le luumo tumbutu go caggal ko korka ka naati ko kanko noddirteɗo Adama Kansayi o wakkati joni o ƴewti kono cogguji ɗin gorri ɓe kolitiwi ɗum wonno cakou sukkara sa ɓami coggu muɗum ana ɓama ujunaji nayyi fa yettoyo ujunaji nayyi e temedde nayyi CFA o holiti widdu caggal muɗum ɗum wonno bidoji nebantigayi ɗi sa ƴeewi hono bidoji gonnoɗe sottede ton bidoji 20 litres gonnoɗe sottede ton ko yata ujunaji ɗiɗi e temedde jeɗɗi wakkati joni o but temedde joyyi CFA ɓuytama ley hen sikiraɓe ɗo katte ñalawma hande kabaruji meɗen ɗimin jooti on sanne heɗade heƴoji amen ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi